Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Love Stop and Press.
G1 is my enemy.
Dry Gin. Boy. Yeah. Nizi wa munine na kumbali. Monizo nda mungo ponta kumbali. Bize bize chepa life yanga mganza sinizi. Na timu chai continue. Na timu chai continue.
Lobster sama sinu ndani hakuna mungana.
Na timu chai continue.
Gamba, zale machewe mamune.
Na timu chai continue.
Dine ndine.
Na timu chai continue. Nidi bla bla mungani maziva. Kutiwoni zonda muudu validiva. Nizimvela so fly. Mumwamba munganji wakansiwa ni wana down. Nipansi mungamfuko. No wanda nikapita nishiwa ambantuko. Kuwaposha mulibranji mumitima wali uko. No wanda na vimo wanima panga chupapusho. Nidi na maenemi munga fimu ya zuko. Chino ni chino chaka nipanga chitukuko. Ngati unikamba nishi unirimbisa. Ngati unikamba nishi unipasa skopu. Please talk toku. And don't stop. Nizi wa munine na kumbali. Monizo nda mungo ponta kumbali. Bize bize chepa life yanga mganza sinizi. Na timu chai continue. Na timu chai continue.
Lobster sama sinu ndani hakuna mungana.
Na timu chai continue.
Gamba zale machewe mamune.
Na timu chai continue. Yeah, yeah.
Dine ndine.
Love Star na timu chai continue. Olo munizonde I don't care. Nidi monga player nzuwa namba nte. As long as panyumba kapasero kapwela. Oh no, ni wamuka mwanga tiririme. Ukamba ni wamushenda waona skinny. Wene uyo alibadi kuchirana chipiri. Elo sunga mukonde ponga mapoto mukichini. Ngati unishusha endo fense John Kimi. Love Star pa manje alulinga. Kuma udu hapa ndine niraninga. Na wanzanga wa fake hapa na wa manila. Love Star aka President. Nizi wa munine na kumbali. Monizo nda mungo ponta kumbali. Bize bize chepa life yanga mganza sinizi. Na timu chai continue. Na timu chai continue.
Love Star sama sila ndani hakuna mungana.
Na timu chai continue.
Gamba zale machewe mamune.
Na timu chai continue.
Dine ndine. Uziwa na kuziwa
Na timu chai continue. Olo mkambe kambe vonvanu. Apa tienti vineko dance ya new. G1 ya tibwanji. Zaka vina chabeso ati.
Yeah. Zambo vina cheso. Lobster aka J Poison. I got Mr. Venon Zenzia.
Nizi wa munine na kumbali. Monizo nda mungo ponta kumbali. Bize bize chepa life yanga mganza sinizi. Na timu chai continue. Na timu chai continue.
Lobster sama sila ndani hakuna mungana.
Na timu chai continue.
Gamba zale machewe mamune.
Na timu chai continue.
Inendine, uziwa na kuziwa
Na timu chai continue. This is Love Star aka J Poison. Mangi Jones ya gacha. Ara Tycoon, MPC Dan Vizo. Sky G. You know se Dry Gin Boy Pond Prince Shatter.
Rock Sound Entertainment.
ZambianMusicSite.com.
Rock it.